ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje.
Angikubingelele ngikwamukele futhi engosini e-fresh ngingusibonelo BT Ngema ongumlomo kaBenedict Mathew we-Christian Networks. Umdla wokwazi ukuhlukanisa kahle inhloso yomuntu usemqoka ngoba akona wonke umuntu ovela kithi engokuthile osuke yikho ngempela lokhu avele yikhona. Akona wonke umuntu othembisa okuthile ogcina ekwenzile lokho. Umhlaba esiphila kuwo unjalo nje. Uza kwethu uthi ngamhla ebona nensizwa eyabizwa ba ngumkhwenyana wakwayo uthi inetwork yakhe yayiqinile ukuqaphelisisa lomlisa owagcina sengumkhwenyana nebala kuyimanje nje banengane ezimbili nondodakazi wakhe loza kwethu. Besahlangana baba sebancane futhi kungaze ukuthi ekaze lomshado uzokwenzeka ngempela nokuthi bazokwazi yini ukuba ngabazali nabo ngokwabo kusasa. Uthuza kwethu wabanese libukhali ukubheka ukuthi ngakube lensizwa izoba naso yini isineke sokuphatha kahle ndodakazi yakhe na. Ilokho kanye bonke obaba abakwenzayo makufuna umuntu osuke efuna ukuganwa ndodakazi. Uthuza kwethu ngomuso omkhulu lomlisa waba ngumkhwenyana ononakekelo oluhle endodakazini yakhe kuze kube namhlanje. Ngakho ake sithi ukubuyela emumva ngamaxhathambalo. Yiziphi iy'nhloso kaNkulunkulu ngabantu bakhe? Ngathi endimeni eyinhlabamxhwele futhi evelele wayala uMose ukubusa abantu bakhe ngale ndlela lapha kuNumeri 6:22-27. Jehova wakhuluma kuMose wathi yisho ku-Aaron nakumadodana akhe uthi niyakubusisa kanje abantwana ba-Israyeli. Niyakusho kubona ithi uJehova makakubusise akulondoloze. UJehova makakhanyise ubuso bakhe phezu kwakho abe nomusa kuwe. Jehova makaphakamise ubuso bakhe phezu kwakho akuphe ukuthula. Bayakubeka kanjalo igama lami kubantwana ba-Israyeli mina ngibabusise. Mlaleli, ungalenzi iphutha ukhohlwe inhliziyo kaNkulunkulu ukushisekela kwakhe ngokukubusisa phezu kokuba amazwi bengachaza kashana usakhula ekumazini. Inhloso zikaNkulunkulu ngawe zinhle, yebo zinhle kakhulu.
Ukuyithola devotion efresh suku zonke sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 067 706 0077. Lengosi ungayithola futhi ngepodcast ngokungena kuSpotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla. Igama olibhalayo linye nje lithi izwi elifresh.